A DTX, you know.
Baby, shake your ass, ass. Itabidi mimi nime touch, touch. Nina parazo wa ras, ras. Zangu zimeshika juye shash, shash.
Uki shake your ass, ass. Itabidi baby nime touch, touch. Una parazo wa das, das. Ili baki nime toa tax, tax.
19 na umesimama kama antin. Na umezibeba kama canteen. Come if you let me whisper something. Maybe let a 9 inch up on dani. Unapenda njaro za maras. Zangu zimestedia zijaras. Na nikona mapedi wa mashash. Baby uneza piga tu mapaf. The spend ukisheki yo ass. Jumi ni mluya hama dem. Miwa kunyo kachai. Wale wa smart kama phone. Ama DVSI. Na peke jenga kakapeng. Hapa nyuma yandai. Leo ni matisho na majinsa. Kuna mambo ya tai. Ai. Form ya tiba kiminimo. Usiwai ya change kuwe visible. Usiwai ya chabloga iweke digital. We shake tu but wife asijue though.
Baby shake your ass, ass. Itabidi mimi nime touch, touch. Nina parazo wa ras, ras. Zangu zimeshika juye shash, shash.
Uki shake your ass, ass. Itabidi baby nime touch, touch. Una parazo wa das, das. Ili baki nime toa tax, tax. Jegi kanifiti nina touch. Zangu zimeshika jwa kurori ya haram. Pull up na mavela na mbogi ya karam. Maboya wakipita na mangoko haram. Ey. Kudos. Oh, form ni mangos na mashash. Shori amebeba la kilogram salas. So leo ni my feelings na makundule za trust. Cheki hiyo haga inatosha na natrela. Shori utingishanga nyumba ki Julius Malema. Litre kunitoka na joke za katelo. Lakini mix Swahili ni mambo mbotela. So
baby shake your ass, ass. Itabidi mimi nime touch, touch. Nina parazo wa ras, ras. Zangu zimeshika juye shash, shash.
Uki shake your ass, ass. Itabidi baby nime touch, touch. Una parazo wa das, das. Ili baki nime toa tax, tax.
Weni adudu ama niko madudu. Naka nichura buda kunyo kanudu. Weni waburu toto sufike uku. Weni poko na unapiga nduru. Guza kwa nyodo nge ucheza na guru. Suna ngoa madam na ukokutu. Minde ule kijana mtukutu. Fika ere madamu kunye supu. Nina njugu keroma ndio na shuku. Nina rungu madam suta pupu. Nina ngoko hapa staki kuku. Minde molde hapa leta mbuku.
Baby shake your ass, ass. Itabidi mimi nime touch, touch. Nina parazo wa ras, ras. Zangu zimeshika juye shash, shash.
Uki shake your ass, ass. Itabidi baby nime touch, touch. Una parazo wa das, das. Ili baki nime toa tax, tax. Shush, 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 shush.